si online baba, si online. Us.
Ukairumganwe tu.
Oba so tola, what's your head?